Mukama situla abaana kabajja mufuufu yensi n'abatuuza n'abalangira ebituleetera okuluma ebintu byansi ebituleetera enjawukana ewaffe gye nakulira tewaliyo n'amakulu anakakyaidukanywa kulu nakulukulu kozinga waliyo mugenyi enanga mukulu naye ewaffe yenze mutwe mukulu sikusooka nezita kuva mabega nageza nsooka tezava mabega tewali kirabisa nga abatakulembedde naze mabega mwebale ababaddewo ku lwange mwebale mwebale abayiyewo omubi sankyu asanti sana mwebale ababaddewo ku lwange mwebale mwebale abayiyewo omubi sankyu asanti sana bino tetulimu biringa ebipande ate mukutandika tetwakuba bipande newolaba abaleeri abakuba ebipande nembakankanya ate gwe tunaddamu bino tetulimu biringa ebipande ate mukutandika tetwakuba bipande newolaba